Leave an issue, see a healer, shouldn't look up, man, they pick energy, rip a tumor. Mnyamu is no kuzum, jizi, unabaji duma. Mena roll na ganja, kuneba uchona. Sina was, mina smoke, na fair rings, akununa. Yeah. Wananiona mizumbi zumbi. Wanajifanya so wow, they know me. Kumbe ni uongo, no. Oh yeah. Wana kose sana penat. Mnyamwenga na wapinja shenga. Wanajona sana spark like that. Wakati pisi zao zinanipenda. Nyamwezi so vichambi, nyamwezi so kuvimba. Nyamwezi ni kulala kila siku na filimba. Nyamwezi so kushinda maska nyota ya timba. Nyamwezi kujituma mbele nyuma unajilinda. Kakende kimbonji kukufu mashomi yo ngevishomi. Uye tunapopu jiyoni kidoni yo okidoni. Kakende kimbonji kukufu mashomi yo ngevishomi. Uye tunapopu jiyoni kidoni yo okidoni. Nimekula jumba flani chini, nimetinga brandi. Nashwabi flani karikoto imengare kenye mwezi. Nashwabi flani imekua kenye mwezi. Nyamwezi majikuta, nyamwezi janga moto. Nyamwezi tona juta, upendi na watoto. Nyamwezi na msokoto, nyamwezi kama mloko. Nyamwezi choko choko, nyamwezi na kivoko. Nyamwezi na midosho kwa nyamwezi ya chishobo. Nyamwezi kwenye nembaro na pigyo watoto. Kakende kimbonji kukufu mashomi yo baby show me. Uye tunapopu jiyoni kidoni yo okidoni. Kakende kimbonji kukufu mashomi yo baby show me. Uye tunapopu jiyoni kidoni yo okidoni. Choma nyama weka bombe laga. 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 Just got kingdom.
Why your words do me push, Papile?
I'm feeling the music roaring my mind. I'm feeling the music roaring my mind.
Oh yeah,
get it. Bounce, boy, your mother, you can bounce.
Boogie down.